MalawiMusic.com, nyimbo za Chimalawi.
Mtima wanga unaloka, zaiwe ndi majonga, sikuti ndikungotoka, tikhale mafulenzi, tipange chibwezi, tikundane kwa madaisy, tikwatilane bebsi. Kabena ringothawisa na glesi, sizibanga sensi, tandikise wezi, ajokekaye magaizi. Koma ukaponya stepe ngati majike, boys yonse andapanike, zamu wanthu satanike, apandamila titanike. Ukaponya stepe boys yonse zamu wanthu apandamila. Amwene kusuwa kubwanji mwapeza alamu, akunyesa nikini chemwali kusowa kubwanji. Mwapeza alamu, akunyesa nikini chingobala mozieka, tijuluka nengati chenga. Jida kwa utakuseka, utakunduza beba, tena yako zandilega. Moti sukungo feka, ntafote kota kusweka. Baby, ndilipo ndeka. Koma uka ponye stepe ngari majiki, boys yonse andapaniki, zamu wanthu sataniki, apandamila titaniki. Uka ponye stepe boys yonse zamu wanthu apandamila titaniki. Amwene kusuwa kubwanji mwapeza alamu, akunyesa nikini chemwali kusowa kubwanji. Mwapeza alamu, akunyesa nikini mtima wanga unaloka, zaiwe ndi majonga, sikuti ndikungothoka, sikuti koma ukaponya stepe ngati majiki, boys yonse andapaniki, zamu wanthu sataniki, apandamila titaniki. Ukaponya stepe boys yonse zamu wanthu apandamila titaniki.
Stream and download music from www.malawi-music.com.